River Dance Management, Love Soldier, King in Answer.
I love you.
Nakupenda.
Sindi kureka ho.
Nakushaka.
I love you.
My baby.
Wacha tupendane.
Tukundane.
I love you.
Nakupenda.
Sindi kureka ho.
Nakushaka.
I love you.
My baby.
Wacha tupendane.
Tukundane.
Kakuleba buli ya wanshena. Nakutwarira bazire bakure tata na mama basima, yeah basima. Hari yabakwewana bari kukwenda reka abo bajye bishije na nasi niwe njya kumunda ako mushonje abafire ba love bajye bikanja
yabakapa chance, yeah niyo bari ya wabi my face baby ni traiyo tata was best reka tuzine zero distance eh izo nizo best just a distance. Love to the Mugilas, fire. The Confalas, the Yametilas, I took my love to a dead and living us.
I love you.
Nakupenda.
Ndikureka ho.
Nakushaka.
I love you.
My baby.
Wacha tupendane.
Tukundane.
I love you.
Nakupenda.
Ndikureka ho.
Nakushaka.
I love you.
My baby.
Wacha tupendane.
Tukundane.
Narwala, nompa fancy. Wabula nintira naba nkwine ninja chachulo walila nintaka mkabiri nisiba niwendeka no kukola chokeza kameza na fizi nizibula mkabiri nisiba niwe tukuleba na amisha uta kukola niwe mshuma wacha lukuenda tukole lukundo yiti hangari tuine kuro nda senti hukuenda tukole bulichimwe chuturi kuenda tuine kukola na mali.
I love you.
Nakupenda.
Tindi kureka ho.
Nakushaka.
I love you.
My baby.
Wacha tupendane.
Tukundane.
I love you.
Nakupenda.
Tindi kureka ho.
Nakushaka.
I love you.
My baby.
Wacha tupendane.
Tukundane. Kwa love transport kiruke na mita, yeah. Mero kopita bona nova hita. Tindi love kota ingine mazita, oh, yeah. Mitama mazita venita so mere chapta goche ni bigot ibi kalita yo tindi kaba ndakwereta nza kubimata bona batere no buta mujala bemi de birol star jendo wa pasta tere mpeta, yeah atere ne beta atere ne beta.
I love you.
Nakupenda.
Tindi kureka ho.
Nakushaka.
I love you.
My baby.
Wacha tupendane.
Tukundane.
Nakupenda. Tindi kureka ho.
Nakushaka.
I love you.
My baby.
Wacha tupendane.
Tukundane.
Kabire nisiba niwendeka no kukola chokeza kameza na fizi nizibula kabire nisiba niwe tukuleba na amisho uta kukola niwe mshuma wachalo.
King in Answer.
River Dance Management, Love Soldier. Tukumaha.